Elite Records material, baby.
Oh, yo.
Tap, 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 tap.
Boogie Leaves.
Ni bahati ya peke. Kukupata ewe kimwana. Vipi nijieleze. Mbele nawe. Vinange Gugulila kitenge Gusuka nguru vinange Gugulila kamutuka Zaina e Zaina e Watasema watalala Zaina e Zaina e Wakianga twapendana
Paka jioni Sito kutoka Nimesema, nimesema Mbele nawe
Mbele nawe
Ayayayayayayayaya
Sina mashaka
Kuruka mingingi
Tukila ugali na mlenda tumefulia
Watuache kidogo
Tusifanye mtoko kidogo turingishia
Watuache kidogo
Kwenye mitandao mchoki kufuatilia
Watuache kidogo
Watuache, watuache
Watuache kidogo
Watuache, watuache
Watuache kidogo
Zaina e, Zaina e Watasema watasema
Ropo, ropo, ropo,
ropo
Wanadamu wishi ropo,
ropo
Ila paki kucha ropo,
ropo
Mambo yeto ya lali kasege Akia nani, akia nambebe Akia nani wanaonagiri Sijipangili tuende sawa Najipangili nende sawa Wataya watu kupaga Akia nani, akia nambebe Akia nani wanaonagiri Mambo yeto ya lali kasege Oh bebe bebe, oh bebe bebe
Aboku gamba baka
Iba gambe muno
Aboku teka bate
Iba teke bate
Aboku gamba baka
Iba gambe muno
Aboku gamba bara
Iba gambe bara
Imore wange
Aore wange
Yamsakata machala yamsakata Kiboko ye kimatila Yamsakata machala yamsakata Kiboko ye kimatila Aboku gamba baka
Iba gambe muno
Aboku teka bate
Iba teke bate
Aboku gamba baka
Iba gambe muno
Aboku gamba bara
Iba gambe bara
Moyo wangu kichaka
Waifadi vingi
Wala sina mashaka
Kuruka vingingi
Tukila ugali na mlenda tumefulia
Watuache kidogo
Tusifanye mtoko kidogo turingishia
Watuache kidogo
Kwenye mitandao mchoki kufuatilia
Watuache kidogo
Watuache, watuache
Watuache kidogo
Watuache, watuache
Watuache kidogo